hinere latto sababu anden hunde na urama urata hono parfum ngaji e nyamduji bangi godo dum latto sababu pofen sabi kine men de en andan so furati na wodi na wala urfuf gaz ngaji e kanya nyamduji nyuldi keddan nam fali kunate dotro urel
ko noddirte erfaction a faman so hunde na jogi hendu welduna san jogi hendu ndu wela le majjundu kebata hakkille no hunde worri ana rena bingel adama du hono ko nayri bangal gaz san yaltina hendu samati hendu mudum tan a famtoto ko woti ka neddo monanta hendu hunde wawa famde dum fuf
yimbe le lamdabe to kay segu memi nafaka kine holti wiide hunde jogine nafasanne le ngurdam meden nyande fuf sabe ko heewi
dum watta so pama hendu nyamdu ndu jidda na nyamdu nda yida idum waddu so neddo reno sem bami misalo neddo mo yiyata wakati jana way nande hendu churki na nan hendu gaz dum watta so jomu rento te so yiyata idum faabo bingil adam do woni fu idum faabo ngurdam bingil adam
ka rafi matude urungo ma lungo chat elemonde wonade yimbe le jugube dido ti elaji honi kanko ami wasije debbo jimawo holti wi alhali torro mo sanne
adeni torro
idum torra kam sanne sebde wakati fu yimbe elbe mbiya nana hendu kulle luboje kanyo uroje minne minanta hendu fi e hunde fi nyande wotere wombibe dombur wati do min gondo e fu nanano hendu mudun mi anda fu ko wadi
ka dum wona fi chat ele to yogabe hono kanko abdurrahman sakou janginowo holti wi de ni muniri denno torrata mo kanko kay
minno jibinirami minanta hendu hunde fi arande mi anda yalla hunde an jogi hendu du sinande jamande fuddi haltende wala fu ko dum watta kam dum so il fuddi mi wi'e fami ya mi sawro yo no dum worri no
so ne do matata urgo ma lungo e hulta wi'e joomo na jogi nyaaw lulirdo anosmi e wi dotoro embe alen somburu wi dotoro urel to bankas facintini sifaji o do nyaaw
3 4 par jam
leuro fu nyaaw be tato na nayon kanyen jottuto min be do yimbe be mbiyan be nanta hendu fi e hunde miden ciawra be jati kono yimbe wobbe be ciawrirse no nobbe do yimbe du ciawrirte
yelana be do famu do hono haybude kinemu dun keddana fa hande kanko alen somburo
wakati ji ko latto sababu mudan heewi kono so won ko yotti ngandi hore joomun yimbe wobbe antontu a tawa nyawuji cancer di jati nangi dun idum wada so joomu wasa nante hendo hunde
to gotore be hulti wiide dun sato golle hinere demgal na yada sabi suni amaza urungo ko buri hewde andata dun so hunde na weli ma wela e wi mabbe